kodaro. Najisikia skia.
Yo clama. Yo this bill.
Yo stocky bukla hadi nione kesho. Na bite hadi MC animation. Steam tunafanya marination. Penga likuja kwangu akadha na ko vacation. Yoko daro anawika IEOU. 1 plus 1 wanainza get 2 by 2. D plus subtract me good divide by 2. IEOU, IEOU. Yoko daro janawika IEOU. 1 plus 1 wanainza get 2 by 2. Yeah. D plus subtract me good divide by 2. Yeah. IEOU, IEOU. Mali ni fisa, blunt ni bichwa. Katikolo freestyle, rating G-star. Hini jinga kama jeshi jinga. Ikijipa mina zama nayo naitinga. Zilo pressure way anguka nayo tengeka. So serious, karibia customer utasaidika. Huku kwetu kila kuna ni kumakinika. Wakincheki wana bau. Daro anawika IEOU. 1 plus 1 wanainza get 2 by 2. D plus subtract me good divide by 2. IEOU, IEOU. Tuko daro jona wika IEOU. 1 plus 1 wanainza get 2 by 2. D plus subtract me good divide by 2. IEOU, IEOU.
Yo, 1 plus 1 set up ni 2 by 2. 4 by 4 moti nime pull na crew. Sliding doors moon ame pull na 2. Mkona show doors wa tuna pull aku. Dita unateta kulwa shoe. On track paper chess I snooze we lose. Attach no strings uki pull you lose. I'm married to the game I did I do. Switch flow kanganya ama lights za disco. Ulinitoka sa tunapiga risto. Mini komboka sina time ya risto. Mini ko after na unashindwa na
yo,
before.
Stoki bukla hadi nione kesho. Na bite hadi MC animation. Steam tunafanya marination. Penga likuja kwangu akadha na ko vacation. Yoko daro anawika IEOU. 1 plus 1 wanainza get 2 by 2. D plus subtract me good divide by 2. IEOU, IEOU. Yoko daro janawika IEOU. 1 plus 1 wanainza get 2 by 2. D plus subtract me good divide by 2. IEOU, IEOU.